sana to quality music.
Amini kwamba dogoloki hapa aka Simba hawakumuita Kiesamu Machine, awape DJ Kamu anisalimia DJ Imane, anisalimia watoto wa Mola City, anisalimia watoto wa Chula Dume. Amini kwamba dogoloki hapa waite sema mtafute 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 akuche sana naye wewe mtafute mtafute akuluka naye wewe Kamu mtafute mtafute akuche sana naye wewe mtafute mtafute akuluka naye kata kata wanangu mnachukua pale kata kata na mane unachukua kule kata kata na Kamu unachukua pale kata kata wanangu unachukua kule wewe Kamu mtafute mtafute akuche sana naye wewe mtafute mtafute akuluka naye na Kamu mtafute mtafute akuche sana naye
Mwana takachula, we watoto.